mboga mwaka huu, jue ni soka mwaka jana. Mwaka huu hatusiki, sie tunapendana sana. Mtafunika na vifu, ila tu mnajidanganya. Mwaka huu hatusiki, tutakufa na kuzikana.
Hey, mama
ananijua, ninamjua, tunajuana. Mapenzi yetu ya kitoto tu, ila ndo yananoga sana. Ananitambua, misijakuwa nadeka sana. Na penzi limepamba moto juu, wala inampenda sana. Sina cha kusema zaidi. I love you, I love you, I love you. Oh baby baby, I love you, I love you, I love you. Wezako nimepagawa. I love you, I love you. Oh baby nakupenda. I love you, I love you, I love you. Paka naomba po, mapenzi shikamo, kumwacha mie no.
Hey, mama
ananijua, minamjua, tunajuana. Mapenzi yetu ya kitoto tu, ila ndo yananoga sana. Ananitambua, misijakuwa nadeka sana. Na penzi limepamba moto juu, wala inampenda sana. Sina cha kusema zaidi. I love you, I love you, I love you.